Chandani, nazo pesa za jirani, na viatu vya wageni nilichukua mie. Kwa vitabia fulani niliopata mtaani, sijui nifanye nini, najichukia mie. Like kama ningelijua dadi, nisingeleta zalau. Oh mami, ule msemo ukaidi ufaidi, siku ya idi. Leo naamini, moyoni natamani kurudi ka zamani. Haiwezekani, hey. My God, please, please. Oh daddy, please, please. Oh mommy, please, please. Nisamehe. My God, please, please. Oh daddy, please, please. Oh mommy, please, please. Nisamehe. Hata shule sikupenda, mkisema najua mnanichola. Nyumbani kakimbia, nikawa chokola. Na maisha linipiga sana, sia kwamba sina baba wala mama. Mtaani nateseka, vita kila kukicha. Ni mengi ya dunia nimepitia, japo mdi wangu hujafikia. Nimeshakumbuka mashehe.